Nonza, Yera Mijo, Sango, Amphiri, Azanya, Chira, no, 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 Nineza. Zamumenya, Zabamaga, Zimbere, Nuswe. Zamumenya, Zamumenya, Bonimo. Zanezerwa nimbono kiza kwamu masohe kandi siza siba kumushimira urukundo n'imbabazi n'ubuntu byatumye najya mbonera ikibanza mu ijuru zamumenya nzamumenya zabama Zimbere yenuswe Zamumenya Zamumenya Mbonye inkovu Zo mu biganza bye Abo mu nda Bagezeyo bafitiye ubuzu Wa mugezi ni wo wadutanije Ariko sinavuga Shifitiye umukiza wanjye wanyitangiye Zamumenya nzamumenya Zabamagaze imbere yenyuzwe Zamumenya nzamumenya Mbonye inkovu zo mu biganza bye Azanshisha miremba soze murugiwe Azanyambikisha umwenda wera de Zaririmbi ya Mose ni umwana w'intama Yewe nzanyurwa nirebe Yesu Zamumenya nzamumenya Zabamagaze imbere Zamumenya